maseko banana nzambe ya solo to kotika la seko basali na nzambe
Yesu, yo,